Emmanuel, will you open in prayer?
Let us believe and pray. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. We thank you for the gift of life, Father. We thank you for your mercy because you're sinful, you're full of wickedness, you're people who do not love what is good. But because of your mercy, because of your grace, you have granted us another day, Father. We thank you for this daily bread, more so for giving us a chance to listen to your word, to have a conversation with you this morning, Father, for what you prepared for us according to your will, Father. We pray that you may open up our eyes, you may open up our ears and our minds to listen to what you are being told to our brother Jeff today, so that it may enrich us, it may nourish our hearts, and we may do according to your will, Father. I pray this believing and trusting in Jesus' name.
Amen. Amen. Right, choir.
All glory, Lord, and honor. 1, 2, 3, and start.
All glory, Lord, and honor. To you redeem my king. To whom there is achievement, mercy of manna bring. You are the King of Israel and David, royal son. Now in the Northern Valley, the King and Blessed One.
Kuhesabiwa haki ni nini? ya Mungu kuhusu wenye dhambi, kana kwamba hawajawahi kufanya dhambi na kuwapa haki.
What is righteousness?
It is God's goodness as revealed in His law and as honored in Christ's perfect obedience to that law.
Haki ni nini?
Ni wema wa Mungu kama ulivyofunuliwa katika sheria yake na kuheshimiwa katika utii kamili wa Kristo kwa sheria hiyo.
94. Can anyone be saved by his own righteousness?
No. No one is good enough for God.
Je, mtu yeyote anaweza kuokolewa kwa haki yake mwenyewe?
Hapana. Hakuna anayemtosha Mungu.
What is adoption?
It is God's goodness in receiving sinful rebels as His beloved children.
Kwa asili ni nini?
Ni wema wa Mungu katika kupokea waasi wenye dhambi kama watoto wake wapendwa.
These are some of my favorite questions and answers in the entire catechism.
Kati ya maswali ambayo yanapatikana katika somo la dini, haya ndio huwa yananipendeza sana.
These doctrines are what we need.
Mafundisho haya ndio unahitaji kama Mkristo mkamilifu.
I mean, if we understand our condition as human beings born in Adam,
kama sisi binadamu tunafahamika ama tunajua vile ambavyo tunaishi katika nafasi ya kuzaliwa katika kizazi cha Adamu,
if we have any level of understanding of our sinful nature,
kama sisi wote tungeweza kufahamu ya kwamba tunajielewa na tunajua kwamba sisi ni watenda dhambi,
if we have some understanding that we are all sinners and we all fall short of the glory of God as the Bible tells us.
Na vile maandiko matakatifu yanatuelezea kwamba sisi ni watenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu.
If we have any level of understanding into the truth that we are all born dead in our transgressions and our sins as the Bible tells us.
Na tukiweza kupata ufunuo wowote kulingana na maandiko matakatifu yanatuambia kwamba sisi ni wafu katika dhambi kwa sababu tumevunja sheria ya Mungu na tumepungukiwa na utukufu, na katika hiyo hali tugundue na tuhisi ya kwamba tunastahili kumtegemea Mungu katika maisha yetu.
Then we have to understand that there is no work that we can do in our own power to make us acceptable to God.
Na kwa hivyo kama unaweza fahamu haya yote bila mambo maandiko matakatifu yanakuelekeza, unaweza kugundua ya kwamba hakuna lolote ambalo unaweza fanya katika maisha yako ambaye inaweza mpendeza Mwenyezi Mungu ila yeye mwenyewe aingilie kati.
Just consider the fallen angels.
Kwa mfano angalia wale malaika ambao walifungukiwa na utukufu.
Satan and his demons.
Kwa mfano yule ibilisi na pepo zake.
What hope of salvation do they have?
Je, wana tumaini gani katika wokovu?
They sinned.
Walitenda dhambi.
They fell from God's grace.
Walitoka katika neema ya Mungu.
Where is their gospel?
Je, angalia injili yao iko katika sehemu gani?
Where is their hope of salvation?
Je, tumaini yao katika kuokolewa iko wapi?
You can search the scriptures but it's not there. They have no hope.
Katika maandiko matakatifu ukiangalia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi kitabu cha Ufunuo Yohana, unaona kwamba wale ambao walifungukiwa na utukufu na ni malaika hawana tumaini yote katika ufalme wa mbinguni.
Now what about us?
Je, sisi tutakwenda katika nafasi gani?
Fallen men and women and children.
Sisi wanaume, wanawake kwa watoto ambao tumepungukiwa na utukufu.
How is our condition different?
Je, hali yetu tofauti na ile ya malaika?
We sin.
Sisi wote ni watenda dhambi.
The fallen angels, they sin.
Malaika ambao walifukuzwa kule mbinguni walitenda dhambi.
And they've been cast out of God's presence.
Nao zaidi waliondolewa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu.
With no hope of returning.
Na wakiwa hawana tumaini yoyote ya kurejea katika ufalme wake.
But we also sin.
Na sisi ambao tunatenda dhambi binadamu wa kawaida.
And so what hope of being restored to God do we have?
Yes, sisi ambao ni kizazi cha Adamu ambao tumefungukiwa na utukufu kutokana na dhambi ya asili ya Adamu, tunatumaini gani katika wokovu mbele ya Mwenyezi Mungu?
It is only according to this doctrine of God's election.
Na hii inapatikana pia peke yake katika ufundisho ama mafundisho ya uchaguzi ambayo inatokana na Mwenyezi Mungu.
God's goodness revealed in His grace choosing certain sinners for salvation.
Ni wema wa Mungu kama ulivyofunuliwa katika neema yake kwa kuchagua wenye dhambi fulani kwa ajili ya wokovu.
And it is God's elect that He justifies.
Na wale ambao Mungu amechagua, ametaua, ameteula, ameteua ndio wale ambao Mungu anahesabia haki.
Through the work of Jesus Christ atoning for the sins of His people.
Ile kupitia ile kazi ambayo Yesu Kristo alifanya kwa kulipa dhambi zetu kikamilifu msalabani.
Christ, who never sinned, was treated as a sinner.
Na kwamba Yesu Kristo aliyeishi maisha kikamilifu bila baba alimpendeza Mwenyezi Mungu hakutenda dhambi akafa kwa sababu yetu.
So that by faith in Him, we sinners can be treated as though we never sin.
Ili kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo tuweze kuhesabiwa wenye haki kama watu ambao kutenda dhambi na kuhalalishwa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu.
That is justification.
Hiyo ndio ile hali ya kuhesabiwa haki.
Every one of you are guilty.
Sisi wote ni watenda dhambi, tumevunja sheria.
I am guilty.
Sisi wote tuna hatia mbele ya Mwenyezi Mungu.
But by faith in Jesus Christ we are declared not guilty.
Lakini kupitia imani ndani ya Yesu Kristo tunatangazwa watu ambao hawana hatia.
And we are given the righteousness of Jesus Christ.
Na tunabadilishwa haki ambayo inapatikana ndani ya Yesu Kristo.
It is not a righteousness of our own.
Na sisi wenyewe hatuna haki, lakini ile matendo ya Yesu Kristo inafanya tunavishwa kanzu ya Yesu Kristo.
It's why calling yourself Christian is not good enough.
Kwa hivyo ile hali ya wewe kujiita Mkristo haitoshi.
Going to church every week is not good enough.
Kwenda kanisani kila Jumapili haitoshi.
Singing in the choir is not good enough.
Kwa mtu ambaye anaimba tenzi za Mwenyezi Mungu haitoshi.
Being a preacher or a pastor, it is not good enough. These things do not make you righteous.
Ile hali ya matendo yako kwa mchungaji, kwa mwalimu wa dini, kwa mwimbaji wa kwaya, yote hayo haiwezi kuelekeza kwenda mbinguni.
It is only God who can make you righteous by faith in Jesus Christ.
Njia pekee ni Mwenyezi Mungu kupitia mwanao pekee ambapo alisema kwamba yeye ndio njia, ukweli na uzima.
2 Corinthians 5:21.
Kwa katika kitabu cha Wakorintho ya 2 sura ya 5 mstari wa 21,
He made Him who knew no sin to be sin on our behalf so that we might become the righteousness of God in Him.
Alimfanya yule ambaye hakuwa na dhambi awe dhambi kwa niaba yetu ili sisi tupate kuweza kuhesabiwa haki kwa sababu ya matendo yake.
You are all creatures living in God's world.
Sisi zote ni viumbe vya Mwenyezi Mungu, tunaishi katika ulimwengu wake.
You are not God.
Sisi sio Mungu.
Your ancestors are not God.
Mababu zetu sio Mungu.
Only God is God.
Kwamba Mungu ni Mungu.
And you're living in His world.
Na kwa hivyo tunaishi katika ulimwengu wake.
God's world, God's rules.
Katika ulimwengu wa Mungu na chini ya sheria zake.
And you cannot enter the presence of God unrighteously.
Na uwezi enda katika uwepo wa Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu ni mtakatifu na wewe hauwezi hesabiwa mwenye haki.
Or you'll be burned up.
Ujua kwamba uwezi simama mbele yake kwa sababu hukumu yako ishahesabiwa.
According to His justice and His holiness.
Kwa sababu yeye ni mtenda haki na ni mwaminifu na katika hali yake ya kuwa mwenye haki, hawezi ruhusu mtu ambaye amefanya makosa kuja mbele yake.
A sinful human being could not stand to be in the presence of Almighty God.
Yule ambaye ametenda dhambi bila ambapo Mwenyezi Mungu abadiliki sheria yake inasimama kikamilifu, hawezi simama mbele ya uwepo wa Mwenyezi Mungu.
You must be perfectly righteous.
Ni lazima uwe mkamilifu katika haki.
And you cannot produce that perfect righteousness on your own.
Na Mungu anajua kwa sababu alituumba kwamba kati yetu hakuna mwenye anatenda haki yeye mwenyewe.
The only righteousness which can stand in the presence of God is God's righteousness.
Na ile hali ya kuhesabiwa haki ambayo inaweza simama mbele ya Mwenyezi Mungu katika kiti cha enzi inatokana na yeye mwenyewe.
And by faith in Jesus Christ, you are given that righteousness of God.
Kwa sababu Yesu Kristo alikuja akaishi kati yetu na akatimiza haki na ile kutimiza sheria ya Mwenyezi Mungu kikamilifu, yeye pekee yake kupitia imani ndani yake ndio unaweza kupata uwezo wa kuhesabiwa mwenye haki.
That is our only hope.
Hiyo ndio tumaini yetu pekee yake.
But thanks be to God, he has given us hope.
Lakini kutumshukuru Mwenyezi Mungu ametupatia tumaini.
He did not leave us as he left the fallen angels.
Hakutuacha vile ambavyo aliacha wale malaika ambao walikosa kumtii.
But he has given us hope of being reconciled to him through his son Jesus Christ.
Ametupatia tumaini ya kutupatia urejesho ama maridhiano kati ya sisi na yeye kupitia mwanao pekee ambaye ni Yesu Kristo.
And for those who receive Christ by faith, they are adopted.
Kwa wale ambao wanampokea Yesu Kristo kupitia kwa imani wanahalalishwa.
You're not simply allowed into God's heaven as some servant.
Hawezi kuwa tu ruhusa kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu kama mtumwa ama mfanyikazi ama mtumishi.
You're not accepted into God's heaven as a slave.
Wewe hawezi kubaliwa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu kama mtumwa.
But rather you are adopted.
Ukweli ni kwamba unapata kibali ama unahalalishwa.
A child of God.
Unahesabiwa kama mwana wa Mungu.
God's goodness in receiving sinful rebels as his children, that is adoption.
Ile hali ya wema wa Mwenyezi Mungu wa kupokea wale ambao wanatenda dhambi wawe kama wana wake.
You were all born rebels.
Sisi wote tulizaliwa kama waasi.
Enemies of God.
Sisi ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu.
Dead in your trespasses and sins.
Sisi ni wafu katika dhambi zetu na uvunjaji wa sheria.
Sinners.
Sisi ni watenda dhambi.
Falling short of the glory, the righteousness, the goodness of God.
Sisi tumepungukiwa na utukufu, sisi ni watenda dhambi, hatuwezi hesabiwa ambao ni watu ambao wanatenda haki.
Deserving only wrath and condemnation.
Na sisi wote tunastahili hukumu na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu.
And yet God in his love for the world sent his son.
Lakini kwa sababu ya wema wa Mwenyezi Mungu akatoa mwanao wa pekee
into the world to live the life that we are supposed to live.
Akaja kati yetu akaishi maisha kwa mfano ambao sisi tunastahili kuishi.
And then he died on the cross to suffer the penalty for our sins.
Akaja akafa msalabani kwa sababu ya ile hali ya kulipa fidia ya sisi kutenda dhambi.
That is for all the sins of those who belong to him by faith.
Kwa wale wote ambao ni wake kupitia kwa imani ndani yake.
And according to that faith, we are adopted children of God.
Na kulingana na hiyo imani tunahalalishwa, tunapata kibali mbele ya Mwenyezi Mungu.
And the evidence that this is true of us is that we shall persevere.
Na ushuhuda kuonesha kwamba sisi ni wana wa Mungu ni ile hali yetu ya kuweza kuvumilia.
Not persevering and showing up for church every Sunday.
Sio katika hali ya kwa mfano kwenda kanisani kila Jumapili.
But persevering in godliness.
Lakini kuweza kuvumilia katika hali ya kuishi katika wasifa wa Mwenyezi Mungu.
Those who truly belong to Jesus by faith will hear Jesus through his word and will obey him.
Wala ambao kupitia kwa imani wanasikiza wanasoma maandiko matakatifu, wanasikia vile Mungu ananena juu ya maisha yao, wataweza kumtii yeye Mwenyezi Mungu jinsi yeye anapenda.
Some of you, your consciences tell you you're a pretender.
Dhamira ya wengine wetu inatuambia kwamba sisi ni watu ambao tunajifanya, tunajidanganya.
You claim to be a Christian and yet you know there's nothing in your life that shows you are living in obedience to Jesus Christ.
Mara nyingi katika maisha yetu tunatembea tukitangaza kwamba sisi ni Wakristo, lakini ukiangalia tabia yako, mwenendo yako inaonyesha kwamba wewe unaenda kinyume na neno la Mwenyezi Mungu.
You're unwilling to give up those sins that you love very much.
Hauko tayari kuachana na ile hali yako ya kutenda dhambi ambapo kwa sababu unaifurahia sana.
May your conscience and may the Lord Jesus Christ show you the error of your ways.
Tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aingilie kati na uweze kugundua na uhukumiwe na ile hali yako ya kufurahia kuishi katika dhambi ili uweze kubadilika.
May you wrestle with the truth. May God not allow you to be comfortable living in that way.
Tunaomba kama Mwenyezi Mungu aweze kuingilia kati, uweze kukumbana na ile hali yako ya kufurahia kuishi katika dhambi na ung'ang'ane katika hiyo hali ili uweze kujiondoa na umpendeze Mwenyezi Mungu.
But rather may you seek God in his scriptures as if your life depends on it, because I assure you your life does depend on it.
Na katika ile hali ya kuweza kukumbana na Mwenyezi Mungu uweze kubadilika na umtafute Mwenyezi Mungu ili uone katika maisha yako unamtegemea yeye peke yake.
The Bible is very clear, there's only two kinds of people in the world.
Maandiko matakatifu yanatuambia kwamba kuna aina mbili tu ya watu katika ulimwengu wetu huu.
That is the wicked and the righteous.
Wale ambao ni waovu ama wabaya na wale ambao wanatenda haki.
All of the wicked, every single one of them, on the day of judgment they will be cast into hell for all eternity, where they suffer the wrath of God.
Wale ambao ni waovu wanafurahia kuishi katika dhambi, kuna siku ambayo inaitwa siku ya kiyama, itakapofika hukumu itakuwa juu yao na wataelekezwa waende jehanamu ambao watachomeka milele na milele.
Such eternal suffering and torment that nothing we face in this world even compares.
Itakuwa ni hali ya majonzi na mateso ya hali ya juu ambapo kutakuwa na sehemu ya kusaga meno na kulia peke yake.
But the righteous are declared not guilty, and the righteous enter into the presence of God for all eternity in his heaven.
Wale ambao wanatenda haki watahesabiwa wenye haki kwa sababu ya kazi ya Yesu Kristo katika maisha yao, na hiyo katika hiyo hali wataelekea katika ufalme wa Mwenyezi Mungu na kuishi na yeye milele na milele.
But we are justified, we are made righteous only by faith, not by our own works.
Tunahesabiwa sawa ama tunahesabiwa wenye haki kupitia kwa imani ndani ya Yesu Kristo peke yake.
How I pray every one of you come to understand these truths.
Tunaomba kwamba kila mtu aweze kupata nafasi kuelewa na kufahamu mafundisho hayo ya ukweli.
Because it is only a work of the Holy Spirit that will bring you to a knowledge and understanding and a belief in these truths.
Kwa sababu ukweli ni kwamba ni kazi ya Roho Mtakatifu inaweza kupatia maarifa, ujuzi na ukweli kuhusu neno la Mungu.
As evidence of your election.
Ili kuonesha kama kutoa ushuhuda ya kwamba wewe umechaguliwa.
Let's all stand and pray.
Yes, it is Mama.
Our Heavenly Father, we come before you, Lord, just in awe of your goodness and your greatness. You have created all things, and you uphold all things by your power. And Lord, we recognize that each and every one of us, we sin against you every day. And we know you have no obligation to us to save any of us. But you have chosen in your mercy and your graciousness towards mankind to save some. Before you created, you predestined those whom you would elect. And you sent Christ into the world to die for your chosen people. You truly save all those whom you intend to save. Salvation is your work from start to finish. And may you be glorified in all of it. May you be glorified by those whom you save, and may you be glorified in those whom you do not save. And may your goodness and your power and righteousness and justice be visible, be made manifest to all. Lord, for all the children and the teachers present with us this morning, how I pray that it might be true that you've written their names in the Lamb's Book of Life. That it might be true that you shall save all of them. How we pray that through the ministry of your Holy Spirit, you might give everyone here eyes to see and ears to hear your truth. But Lord, either way, may your will be done on earth as it is in heaven. We will be a school that worships you, that reveres you, that loves you and your word. And how we pray that it might be true that every student, every teacher is in agreement with your goodness. May we be a school that loves you and honors you, that hears your voice through your word and obeys you. But Lord, we recognize these things are hard. We can't do it in our own power. How we need your help. So God, we ask you to help us in Jesus' name. Amen.
Praise God from whom all blessings flow.
Have a great day.